asubuhi tumeona typhoid, lakini hii hatari. Baba tuokoe,
baba nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
rais wetu mshike mkono usimuache,
baba nishike mkono usiniache,
hata kitari washike mkono siwawache,
baba nishike mkono usiniache,
mawaziri wetu washike mkono siwawache,
baba nishike mkono usiniache,
wabunge wetu washike mkono siwawache,
baba nishike mkono usiniache,
wana boda boda washike mkono siwawache,
baba nishike mkono usiniache.
Oh baba,
oh baba,
wewe ni mwaminifu,
oh,
wewe ni mwenye haki,
unaweza,
mkono wako si mfupi usiweze kuokoa. Oh baba, tuokoe baba,
usituache,
baba nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
watoto wetu washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
shule zetu zote zishike mkono usiwache,
baba nishike mkono usiniache,
wachungaji wetu washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
hawa washirika washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache.
Usituache Yesu wetu, usituache baba, tunakuomba,
tunakuomba,
usituache,
usituache
baba, oh, oh, oh.
Baba nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
dunia yote ishike mkono usiache,
baba nishike mkono usiniache,
Afrika nzima ishike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
inji yetu Kenya ishike mkono usiache,
baba nishike mkono usiniache,
mataifa yote yashike mkono usiyawache,
baba nishike mkono usiniache,
wanahabari washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
hata waimbaji washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
wazazi wetu washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
walimu wetu washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
wanabiashara washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
serikali yetu ishike mkono usiache,
baba nishike mkono usiniache,
wanajeshi wetu washike mkono usiwawache,
baba nishike mkono usiniache,
ili ni ombi langu tushike mkono usituache,
baba nishike mkono usiniache,
niko kwa maombi nishike mkono usiniache,
baba nishike mkono usiniache,
niko kanisani nishike mkono usiniache.